download kupitia smokemziki.com.
Superwoman, let me be Superman. I wanna be a woman, my baby, te amo. Never say never, baby, oh, never say no. Don't let me go, my baby, te amo. You are my only desire. Nakupenda vibaya, never let me go. You are my only desire. Nakupenda vibaya, never let me go.
Ameniteka yani tutali, namfikiria na mtafakari. Kichwani anakuja maswali, ameumbwa kaumbika properly. Muda wote na muwaza, muda wote na muwaza.
Baby duro, let me kiss you, mwah, sinchen kangu. Well, I'm a baby, ma, kwengine sina jagu. Don't cheat me, ma, nishagota kwa kitu. Nika kama mtoto, nga.
Cinderella, it is a combo lela.
My sweetie, my painkiller. Kwa media tutwe bila, cause you are mine.
You are mine, oh, my only desire. Na kupenda vibaya, never let me go. You are mine, my only desire. Na kupenda vibaya, never let me go.
Ameniteka yani tutali, namfikiria na mtafakari. Kichwani anakuja maswali, ameumbwa kaumbika properly. Muda wote na muwaza, muda wote na muwaza.